love you one. I wanna see you every day. Buli wenkula vanchu kako. I wanna see you every day. Baby, you're the one. I wanna see you every day. Buli wenkula vanchu kako. I wanna see you every day. Yekwa tanjiza. Yekwa yekwa singa valala. Andi manya byonkola. Indetera oku kuangalira dala. Sitye ne bwe kiri bachi, tebambuza nkwagala lwaki, zena we tugwa mu nvubemu. Kwagalira ddala ddala kyokola bamba mwenyanga, topadde ne lwotampadde ne wange lavutekendera. Ebyange bibyotola, tangu wako wano jango bikimi, bibyotola. Kulaba kobulabi n'enguma. Gabala bechin tu tuchitwala serious. Tuchimanye nti wotani baby sulan today. Udomu kwa no gonda go kufuna na lindu day. Evi gambo tobi tene webo gere binji. Udomu kwa no gwa festi gwa msimbi. Mambi oli wa mti mamulunji. Kena tutegera gana. Kulaba kubula vine nguma. Zena nenguma. Mbamba tenebo ye. Never, never go away, baby. Oh, never, never leave me, darling, darling.
And I'll be.
Yegwa tanjiza, yegwa, yegwa, singa valala. Andi manya byonkola. Ndetera oku kuangalira dana. Sitye ne bwe kiri bachi, tebambuza nkwagala lwaki, zena we tugwa mu nvubemu. Kwagalira ddala ddala kyokola bamba mwenyanga, topadde ne lwotampadde ne wange lavutekendera. Ebyange bibyotola, tangu wako wano jango bikimi, bibyotola. Kula vine nguma, zena nenguma. Nivamba mbate neboye, zena nenchamuka.